ngithelele inkosi yami nazo zonke izithazana phinde futhi ngicela imali naba bonke abangenabo ukuthi ngithelele inkosi yami nazo zonke izithazana phinde futhi ngicela imali naba bonke abangenabo
ayasithi uyishubi hlala nabafana kwemumishi oyi fede sisilungisi mina senisikele masibhayisi ayasithi uyishubi hlala nabafana kwemumishi oyi fede sisilungisi mina senisikele masibhayisi
yesenise ungibele imoto ufuke mfano uyosebenza umdalo yalani ufuke mfano uyosebenza intuku ayifani ufuke mfano uyosebenza mfano uyosebenza ufuke mfano uyosebenza
Umlilo uyashelela, umlilo ubekezela, umlilo babasele, ayiphofuni, baseleza. Umlilo uyashelela, umlilo ubekezela, umlilo babasele, ayiphofuni, baseleza.
Ayisuku mina iphenduka, yashuthi saba mangula, hayiphutha wena mangihlula, ngiyathunuka khalumalu. Ayisuku mina iphenduka, ngiyashuthi saba mangula, hayiphutha wena mangidlula ngiyathunduka khalumalu ayisuki mina iphenduka yashutha saba mangidlula hayiphutha wena mangidlula ngiyathunduka khalumalu ayisuki mina iphenduka ngiyashutha saba mangidlula hayiphutha wena mangidlula ngiyathunduka khalumalu
futhi ngicela imali naba bonke abangenayo ngithi ngithethelele inkosi yami nazo zonke izithazana phinde futhi ngicela imali naba bonke abangenayo ngithethelele inkosi yami nazo zonke izithazana phinde futhi ngicela imali naba bonke abangenayo ngithi ngithethelele inkosi yami nazo zonke izithazana phinde futhi ngicela imali naba bonke abangenayo
Dala labafana kwa imumishi Oh, I fed it is ilungis Mine se niskele masipaisis Age situ kuyishubis Dala labafana kwa imumishi Oh, I fed it is ilungis Mine se niskele masipaisis
Ekseni se nono kibele mumu Ufuke mfano uyosebenza Umdalo yalani Ufuke mfano uyosebenza Intuku ayifani Ufuke mfano uyosebenza
Yeah, I say she be, she say she be. Yeah, say shoe beast, say shoe beast, beast, shoe beast, say shoe beast.